Joy Pearson South Africa usungule application entsha ebizwa iQuick efundisa ngezibalo. Le app ifundisa ngezibalo kubantwana abaneminyaka elishumi ukuya kutsho kwabaneminyaka elishumi elinesine ubudala. Yaye ke ikwancedana nabazali ngendlela eziphucukileyo zokufundisa abantwana babo besemakhaya. Ngeli xesha lokumiswa ngxi kwezinto ezithile kwilizwe jikelele kwelokunqanda ukunwenwa kwentsholongwane corona, iQuick app ifakwa simahla ngokusebenzisa iGoogle Play kunye ne-App Store kwi-cellphone kungenjalo kwikhompyutha. Kuva banzi ngoku emnxebeni sibambe oyintloko kwi-Learning Resources ePearson South Africa kumnumzana uRichi Mukosi. Mnumzana Mukosi, masikubulise enkqubeni.
Siyabulela sisi, good morning to you and to everybody ekhaya.
Enkosi kakhulu futhi. Khawusichazele banzi ngomsebenzi wePearson South Africa.
We've been working very hard over the past few days. Mabayayazi ukuthi ngendaba ye COVID-19 it's very difficult for learners to learn on their own. And so we decided to create an app. The name of the app is Quick It. It's a new math learning app. AI, artificial intelligence. It offers personal learning experience. Technology, because it's embedded in the app. It helps our learners by identify our gaps and know the specific areas they need to catch up on. And it's absolutely totally free to download from Google Play and Apple App. Data, but we've made sure that when we designed this app, we made sure that it's data efficiency. So I'm not expecting that much data.
Mr. Mkhosi, kasikhobise nje ngokufutshane, iwenza lula kangakanani umsebenzi womntwana le app iQuick?
After my learners have downloaded the app, learners will take a diagnostic test that identifies which smaller sub-skills the learner needs to focus on and deliver the relevant to that. It will fit you with small bite-sized learning. This allows the children to use the app quickly and identify the smaller parts that they don't get. In South Africa, only 44% of our learners are passing a mathematics metric. That is because our learners abanayo a very good sound foundation. So iQuick is a scissor and make sure ukuthi our learners what we achieve from grade 1 to grade 4, they get very solid foundation, and also the app will be able to help them to fill up those gaps. Ukuthi bangabi nama problems so into the outer years.
Kuyathanda ke ukubakho i-reports into yokubana hayi ezi apps zi-free, abantwana bangazifumana for free basebenze kuso, kodwa ethubeni kubekho iproblem abantu bangakwazi ukufikelela simahla kuzo. Khawusichazele ungathi isimahla okanye i-free ngolu hlobo le-app yenu.
It's a very simple app to download. As I've said, you go to our app, to Google Store and Apple App Store, you download the app, izofuna igama, izofuna ne cell phone. After uthola a cell phone, izokunikeza one-time pin, we fag, and then from there you'll be able to put in, you'll be able to access the app.
Ingaba ayisokolisi for umntwana ongekho familiar nokusebenzisa ke ubuxhakaxhaka okanye into ezifana ne-internet njalo njalo xa ezawuthi abe kanti ayidownloada, ikhona into ethi uya kuGoogle Play, App Store, kucellphone njalo njalo?
Yeah, no, it's very easy. It also provides a level of competition. It's very fun. It's a very fun, engaging experience for young learners in the way that it speaks or reinforce our math skills. Even at Trasela, from last week to now, we already had about almost 10,000 learners that are using Quick It. So it's very, and the response has been very great.
As learners, the 10,000 news, men and girls, especially lockdown, come, Mr. Mkhosi? Yintoni engenye mhlawumbi onoyichaza kumzali nakumntana gabalala njengokubaluleka kwezifundo ze-mathematics nanjengoko nikhethe zona?
The nice thing about Quick It, it also helps parents. As we know, ukuthi abazali nabo, they lack confidence ukusiza abantwana nge-learning. As ngoba siyastruglisha with themselves, or simply ngoba it's been a while since siphume esikolweni futhi. But i-app, it provides a very, very good parent-friendly explanation of some key concept of math, so parents and their learners have a bit of more confidence. So it's very good for parents and learners.
So sizayibona iqhuba le app ye Quick Kick na xa kuthiwa i lockdown iphelile eMzantsi Afrika izawuqhubekeka le app kuzama ukuncedisa uluntu gabalala.
Yebo, izoqhubeka futhi, and obviously njengoba ngiphasile ukuthi inama quiz inama and compete with unga compete ne robot yethu bayibiza i Kick. Abantwana bazokwazi ba compete ne robot yethu Quick Kick, and obviously it's a very good app.
Nithatha abantwana okanye i-kitchen share for abantwana abana 10 to 14 years. Anicinge kambini kwethuba abaningayinweniswa ukubheka phambili nakubantwana abakwi-matrix njalo njalo?
Yes, there is on the roadmap. Sizoqala nge-science. I-science, equated science, it will be released in June this year. And obviously, we will be extending it to other levels as well, up to grade 12.
Kaphinde ukhumbuze nje phamba sikhulule Mr. Mkhosi umuntu ba uyanjani kule app xa iGooglisha okugqibela nje.
You just go to the Google app, Google Play app, na ku Apple App Store. It's absolutely free.
Alright, Nkosi Kaka. Asinazi inombolo mhlambi xa umuntu enoba kanti uyasokola ukufikelela kuyo. Hotline number guys.
Yeah. Bangafonela 082.
All right.
802-2681. Banga WhatsApp and WhatsApp.
All right. Nkosi kakhulu ke Mr. Mkhosi sibulele sibambe ngazo zozibini.
Okay, siyabulela sisi.
Nkosi kakhulu lawa ke nguRegi Mkhosi uphuma kaloko pha kumbutho iPearson South Africa nabathe basungula ke application entsha ibizwa Quick Kick efundisa ngezibalo bajolise kubantwana ke abaneminyaka elishumi ukuya kwabaneminyaka elishumi elinesine ubudala. Isithi ke bazayinonisa ekuhambeni kwethuba ze nabo ke benza izifundo zematric bakwazi ukufikelela nalapho kaloku uthi xa usiya kuyo usebenzisa uGoogle Play kunye ne-App Store kwi-cellphone yakho uGoogle ke app Quick Kick kulapho ke uzawufumana uthi buninzi bumnanzi ubuncwane bungafunyanwa ngabantwana becomputer ke nerobot elapho loo nto leyo ke iza kwenza umntwana ahlakaniphe kakhulu kwizifundo zakhe zezibalo.